wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa qaban qaabadiya munaasabada biliirin ulakadaha furay ololaha tilaalka naasnuujinta adduunka oo sanad kasta la xusawa bilo agoosta kaasayti oo dareero doona muddo toddobaad ee walibana ku qayb galaya shaqaalo wasaaradda caafimaadka mas-uuliyiin ku dareerta hay'ado ka shaqeeya howlaha nafaqada ururada bilaanta iyo marti sharaf kala xuska toddobaadka naasnuujinta iyo ujeesi ay waliba u sahayay in hooyooyinka soomaaliyeed laga dhiirigeliya inuu nuujiyanga dhallaanka oo dhowaan dhaladiya si kor lanka qaada difaaca jireedka intiiyo dareertay munaasabadda iyo waliba laaka bandhigaya barnaamijyo shalduban oo la xiriirta wacyigelinta muhiimadda ee naasnuujinta iyo in la ta cunuga yara gaar ahaan owlaada lamada sana ee ku horeeyta nololiyo mas-uuliyiinta iyo ku hadalayna munaasabadda iyo ku dheeradana muhiimadda naasnuujinta iyo in la ta caafimaadka aadi iyo nogshe iyadoona madalaha ku jeediyana fariinka wacyigelin oo laka dhiirigeliyo oo aan iska jarto oo kasaabsan kaalinta barbaarinta owlaada ku qaadu karta naasnuujinta
marka mayba eedan iskredeen daarmaanay ini may la raayil ka dadaala ee naasnuujinta
marka weygan la sheegay ee way xoog saara doonay hob ilaahay arraka may la raay partner ahaan ini guud ahaan may la raay xarumo ka shaqeeyana way gelintaas may la raay ku dhaqan gelin geeka bilaawni hob ilaahay arra may la raay is li tumaalan nin hirtin hob ilaahay arra xarumo ka shaqeeyana sef da jiraan ahaan may la raay way gelintaas ku wada doonna
ayna xafadoosha way lug yaabe infant formula si yaala en laakin IDBs kuma ku halaw why IDBs kuma ilaam ku halaane ha ko ma afford garay koran dhaqaale oo walaasna ka garay ma haya hadana ma hanta wabarna oo logis hagar laagay naas kala siye
ayna faa'iidada ee muhiimada leedahay naasnuujinta ma ahan waxa inta ku soo koobi karno waa wax ayda quraanka lagu sheegay waxaan rajaynayaa qof kasta oo inta jooga inuu naftiisa ka bilaabo ha ahaato gabdhaha meeshaan fadhiyo inay ilmahooda u sameeyaan naasnuujin barax tiran
naaska sii keliya ma aha siinta waxba ka horreeya waxaa ka horreeya hooyada markay timaado ama shaqaha ka timaado ama isharataa ka timaado inay qabaysato bresharkeeda ay dejiso markay qabowdo ay siiso midda kale naaska ay dhaqdo
mayba faa'iido keeta walbarashadiisa faa'iido keeta lanku umuta adduunka rooga mayba lanshaana intiis walqabsada ilaahayna caabudo caafimaadkeena tamaam ha caafimaadka tamaam ha loo mayba ka mid aha ama brain powerka laga sameeyo naasnuujinta baysan ah
xarumo badanaa jiraan oo naasnuujinta masjid laga gudbiya jiraan wasaaradda caafimaadka iyo baatan adka ku sabood garayaan marka dhammaan dadka oo caafimaadka shaqeeya oo bahda caafimaadka ah mar walba way ka dhiirigeliyaane antiyo manaa maintain garayaan naasnuujintaas oo joogtada ah laha kubalaaw marki dhalad cunugaas ilaa islaamsina ku deerow anti caanaha naaska manaha
ugu dambeyntii waliba munaasabada ololaha tilaalka naasnuujinta adduunka iyo waliba si rasmiyan furaya agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee doctor cabdirashiid cabduqaadir burjeti usoona kala dardaaramiya guud ahaan shaqaalo caafimaadka ee ka shaqeeyana quudinta owlaada iyo sii xoojiyanga wacyigelinta guud gaar ahaan muhiimadda naasnuujinta iyo in la ta aad iyo dhilaanka
guud ahaan sida la sheegay wacyigelintan waxay ka socotaa 15ka degmo ee koonfur galbeed ololaha toddobaadka wacyigelinta naasnuujinta muhiimadda ka wasaarad ahaan waxaan rabnaa hadduu alla idmo qorshayaal cadcad ama hindisayaal cadcad anagoo kaashanayna wasaaradaha kale qayb li wax ka qaadan karaa mataqaanaa in la xoojiyo naasnuujinta inaan iskaashano soona saarno hindisayaal dhammaystiran oo xoojinaya ama taageeraya hooyooyinka inay helaan naasnuujin barax tiran hadduu alla idmo insha allah.